She does Zaki Dosi. Zaki Dosi. Nipe 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 shida. Madhali ya fought strong tikenda sana ni kunde. Nikajua hati stand up kabla bengo zidunde.
Dunde, kabla bengo zidunde
Kabla bengo zidunde. Nani true stories za ghetto zilini shape. Yani tunabisha na sai nani ndio cheapest.
Kwani nani ndio cheapest?
Misijui nani ndio cheapest. Beef unnecessary si die, mashimo si vai. Na command kasi nai, kakuna ganji si kai. Standards too, lines ina smamisha the nation. Account ina sema, excuse my punctuation. Nipe shida Zaki Dosi. Zaki Dosi. Nipe shida Zaki Dosi. Zaki Dosi. Nipe shida Zaki Dosi.
Kani shida jaja.
Zaki Dosi. Nipe shida Zaki Dosi.
Kani shida jaja.
Zaki right. Dosi. Nipe shida. Eli take blood, sweat na tears. Mimi kuingia kwa game. Imagine, I had only a tau to my name.
To your name. Brother, a tau to your name.
Yeah. I had a tau to my name. Wafunge mlango basi. Napitia udiro bado. Na bado. Niko mbele kama udijo daro. Account iko kamili gado. Waita kwani nini? Wape kambili bado. Stacks on stacks na stash. Magwala. The past is the past, tuko chini. Ni mwala. Mafia na kids. Si lazima iwe na ounce. Na kula meals bana. I can't pronounce. Zaki Dosi. Zaki Dosi. Nipe shida Zaki Dosi. Zaki Dosi. Nipe shida Zaki Dosi. Zaki Dosi. Nipe shida Zaki Dosi. Zaki Dosi.
Nipe shida
Zaki Dosi.